for good. We bring hope for well.
Fresh out from NigerRemix.com.
Time to teach our world to say no to violence. Boys and girls gotta grow together.
Sasa tunalolituma ini isiwe kwa mateso, tuwapende, tuwajali na kuwathamini. Tuwajenge uwezo, waweze kusimama, waweze kujiamini. Maisha kujamini, kaka we, dada we. Haki sawa kwa wote, upendo na heshima kwa wote.
Toka mtoto, we grew up together, tukasoma wote, lalikatishwa ndoto. Baada ya anko kusogea na kumnyanyasa na kumbaka bila huruma, kumwonea bila huruma, nalipokataa ngumi alipitia. Najua ni ngumu ila ni vema, tukaongea mimi na wewe, naweza fanyika protection ya kifusha, tukaitetea vikali, tukipinga uonevu unaotokea. Let's bring hope, let's help them grow.
Tajiri masikini, tushikamane wote pamoja, ili tujenge, tufike pale wote tunapopataka.
We bring hope for girls, we bring hope for women. Time to teach our world to say no to violence. Boys and girls gotta grow together. Show them how to take care of each other.
From NigerRemix.com.